a boy in Yabana. From the day that I met you, girl, said Uzani Lupana. Wanuka tegemu ya pusana nga bafana bafana. Nachulo body na kabuti kwa mama mula wako sama tasha. Fanika kuchoina kampani. Kampani. Choina kampani. Kampani. Na wakachule mu kampani. Kampani ni kampani. Hey, kampani. Hey, alata wakashule nga vila wa mkukulu wane kupishamo. You need to enjoy. Life is a blessing, baby, teshamo. Yose ni we umwelela. Akumona ve desparati tatasha. Wande uza kamwalila. Ulimweche sana ikasha pochimo. Especially me. Ajaji, ajaji. Kazi wa mushe na vision. Safunika kusia kapezeka mu this generation. Hey, you deserve better. Noti kuli ladari munga kanimbo kanga kungala na warongu ninomu. Koma kupasa mutima warongu sinomu. Hala kukanyo kufuala mamini. Naya kudeka pwa fwaya mamini. Tata la kupela pona one pini. Koma mukwangala la posa ten pini. Una mumira, tell me what you see. You are the queen of majesty. Uyo mumili ni majiki. Aya kumutima mpoka maki. Waniga kujoina kampani. Kampani. Joina kampani. Kampani. Na wakachule mu kampani. Kampani ni kampani. Hey, kampani. Hey, alata wakachule nga vila wa mkukulu wane kupishamo. You need to enjoy. Life is a blessing, baby, teshamo. Yose ni we umwelela. Akumona ve desparati tatasha. Wande uza kamwalila. Ulimweche sana ikasha pochimo. Especially me. Ajaji, ajaji.
Music.